My name is
Banona Chongo.
You already know what my name is. In this channel, Queen Mantena.
Shade DJ Mzenga.
Get him.
Nina patua serapa kuflowa na sivila pa baby walker. Wafuno nipaya akati telele yoshoka. Banona Chongo ngabalimo imarula ukapulumuka usaenda na meno yoshoka.
Nati kukuskama bafula pa basakala. Kwa rifia my brothers bafula pa basakala. Ndimfu munga batichala. R.I.P. nenifomo gona njala batifenshi buka wani.
Palipe class like a school gate man. Nina malayo sulu jazz ya AC Milan. Sivanga tena ine ava maloko player. This boy boy ni zina tiria kani.
Natiligi ya kusana ngata wate ya poseka. Biti wa kusama mbala na bafana bakuseka. Nde ya viral banenga batu sembe na madega. Mwatilati chali pa ine teti njimbe na mzeng.
Yeah. Nchenge mushe before na panga commotion. Kawele na ine ni shuzi kulila che tombstone. Jile mfumu kumayadi na mukombo. Dressed in all white. Yeah. Mwone kafulu koto.
Natika meha meha nota ma fireball. Valibanga 12 I see mbomfya ma parable. Super Saiyan Valley, what you think a spirit is fire for? Ni fruity kana mango pa beef, got this diet coke.
Pano ni pasambia pepa na zula mastering. Maloko wa watts, perform a winning safari. Bari pestati ya raku no mashuga mami. Umve la chati shani kwa ya titi sani.
Hehe, gabambo na nafika recite. Bala babaika, we light up. Peta fika hapa wa Jamaica. Hi, but not fidianga wa malaika. Going live, not ija, ya mawa light.
Ife ni rap, iti tesa, not iti green. Seven za pakati pa usiku ngaka
zizi up in the middle of the night na mulala chitamanga veulo dati vichita nayo mpaka na kumanda.
Sini marapa mochizungu ni slang ya kumaketo. Speaking fire versus fulu ni bashima pepo. Kora parapa stike ni ninga beche poliva. Dispoa na siri zila karia isha.
Nati smooth with the flow nga taparisha stige ni nemushtike poteti nengkushtishe song. Ipala mike maiki fretush pilepo. I speak to slay echo teti mupushkile bro.
My likes ya paneti ya saziku na maposa. Your tracks ain't going anywhere ni oponcha.
Legacy ni kumbo siya goni yao coacha. Mapato semu na mapenalty ni walk over. Kalebane in the bill, Banona Chongo.
Kamfana na sparking abaturi laliza chombo.
The way I raise dust, semu na bamu kongo.
Come together party ya sikolo na matondo. Sichu ni yoka bafulu watameja mwenye.
If you force tukumula manje wa challenge vene. Nileta game ili rare ni kabwela na mama ya melanin. Ngamilo mozaba mela.
Sisa kuseba ya ndiwe cheka pususu. Shushushu susu mfumo kutiesa mausu. Ya ufu ufu fuzu. Jiwe suzu ni nachofa kumfu. Nisa kugera kochuzu.
I'm original, oli japa olo OG. I'm so connected, optiki olo 4G. Ligo mumino shao yo, watani na coding. Kataba pangile koplani batane ya coding.
Banona Chongo.
My name is Mac.
Fana Kandalama.
DJ Mzengaman.
Omujiombuli.
MM Beats Generation Music.
Downloaded from ilovebedmusic.com.